to some music, baby.
Ayayayayaya, vyatu rangi.
Mashida zinaitana, zinapatana, ziko meeting zinajadiliana, zinapanga kuniandama. Shaka, mi mtu mjanja, Siaka, natoka Siaka, Keute, natoka Siaka, Rido, natoka Siaka, zinanikamata, kuniperemba, zinanianda, kidogo kunimada, na wachwa na sugar mami, ananinyanganya magari, inabidi nirudi Kawangware, form itakuwa ni kuwa mkangware, juu nitaambia nini watu,
taambia nini watu, taambia nini watu, taambia nini watu. Tambia nini watu.
Boy chain, oh boy chain. Boy chain, oh boy chain. Boy chain, oh boy chain. Boy chain, oh boy chain.
Yeto kumengia mawiriano, kubebwa chapati zabe, wera na jengwa rwabe. Eti nicheze fiti nichungi afande. Mbogi afande. Nicheze fiti nichungi afande. Mbogi afande. Kupatana na demore. Ey, anawaka zaidi ya nare. Ey, eti nifiche white nikiwa maweng. Eish, nikiwa maweng. Rada nikutembea nikitweng. Nikitweng. Ungedhani nimesau sheng. Kusau sheng. Kuingia pori. Akapata nilisota niko zero. Budeng, viluji fanya iro. Bimanga, akanishika. Mafimbo, minalia. Hii scene, itabidi niweke kwa wimbo. Tatizo nisijui nitaambia nini watu.
Taambia nini watu. Taambia nini watu. Taambia nini watu. Taambia nini watu.
Boy child, oh boy child. Boy child, oh boy child. Boy child, oh boy child. Boy child, oh boy child.
Siku hizi naishi kwa nyumba yangu kama refugee. Ai, kama refugee. Panya kila bezi na zurura. Mende, kila place zina randa randa. Akina izi kama refugee na tambia nini watu. Si watani cheka sana. Watasema nimechapa mina teseka. Ai, nitambia aje watu. Tambia nini watu. Ai,